ngiyikhathele. Into mangayifuni mina ngifuna ngeke ngikhathele. Thina sesikhathele ila madoda. Thina sesikhathele abafana manje.
Love me.